kunipa tendo, ila ulinifunza upendo. Wallahi ukiniacha tadata tadata, na vile ulikuwa na malengo, leo naitwa baba mjengo. Wallahi ukiniacha nitakufa. Kitabu nimefunga cha mapenzi, ulimbo nimenasa kwako, dereva minokonda nipereke be. Mie bize kula karanga, we simba, mianga, njo tulecheze kananga. Ukinivalisha gagwana, nawajibika kama kamana, sishukagi nikipanda, kwa kitikisa kibana. Nimesha apa
Chotaka.